madaxweynaha angola joao lorenco oo caan ku ah doorkiisa hogaamineed ee kabaya danaha gobolka iyo xalinta khilaafaadka ayaa soo dhoweeyey madaxweyne biden isagoo xoojinaya xiriirka labada dal oo aqalka cad uu ku tilmaamay inuu ku yimid isbeddel dhab ah sida ay faahfaahinayso afhayeenka aqalka cad ee maraykanka karin jean pierre
together the united states and angola are working to address a full spectrum of pressing challenges from narrowing the
infrastructure. Wada shaqaynta Mareykanka iyo Angola waxay diiradda saaraysaa xalinta caqabadaha muhiimka ah ee ka jira gobolka sida yareynta faqriga, horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha Afrika, kor u qaadista fursadaha dhaqaale iyo horumarinta balaadhinta tiknoolojiyadda iyo waliba xoojinta nabadda iyo amniga iyo ka hortagga cunto yarida. Falanqeeyayaasha qaarkood waxay rumaysan yihiin in ballanqaadkii Biden ee 2022-kii ee uu ku sheegay inuu booqanayo Afrika uu aad uga dib dhacay. safarkiisani waxaa dib loo dhigay bishii Oktoobar 2022-kii markii duufaanta Hurricane Milton ay carqaladaysay qorshihii safarkiisa sida uu faahfaahinayo Cameron Hudson oo arrimaha Afrika u qaabilsan xarunta daraasaadka istaraatiijiga ah ee Mareykanka.
I think coming as it does at the very tail end of his administration
marka la eego iyadoo lagu jiro dhamaadka muddo xileedka Biden iyo waxqabadka xaddidan ee uu ku lahaa Afrika, safarkani waxa uu u muuqdaa mid aan saameyn badan lahayn. Biden iyo Lorenco kama midaysna wax walba. Taageerada adag ee Biden ee Israa'iil iyo aragtida Angola ee taas ka soo horjeeda waxay muujinaysaa kala duwanaanshaha siyaasadooda. Israa'iil waxay leedahay xaq ay ku difaacdo nafteeda iyo muwaadiniinteeda, laakiin xaq la mid ah ayay leeyihiin Falastiiniyiinta oo muddo dheer ku hoos nool gumaysi. Waana xaalad aan la aqbali karin. Arrinta horumarinta Afrika waa mid muhiim u ah labada dal iyo sidoo kale Shiinaha. Shiinaha ayaa saameyn ballaaran ku leh qaaradda Afrika iyada oo loo marayo mashruuca weyn ee BRI sida uu tilmaamayo Xi Jinping oo dowladda Shiinaha u qaabilsan arrimaha horumarinta Afrika.
kii
sano ee lasoo dhaafay, shirkadaha Shiinuhu waxay ka qayb qaateen dhismaha iyo dib u habaynta 10,000 oo kilomitir oo wada tareen ah iyo ku dhawaad 100,000 oo kilomitir oo wada laamiya ah. Sidoo kale waxaan horumarinay 100,000 dekeda ah iyo 100,000 oo isku xirayaasha isgaarsiinta Afrika ah. Inkastoo booqashadan ay tahay mid muhiim ah, haddana waxay noqon kartaa safarkii ugu dambeeyey ee madaxweyne Biden uu u baxo dibadda isagoo ah madaxweynaha Mareykanka.